Yellow.
DJ show up again and again alongside Blackaface. Aye. Don't get it twisted. Just a crap song, you know. And I know that this one to fit in the club. Kaboom! We out of this piece.
JS Music.
Pasaka de nebo na liwofu. Inwako kamo nebo parasi doni. Na sanga wakai mukona. Na tigero chiresha na chidorika. Chanti ni shati nebo na kalinzo. Ati bad brother mwamoneka wino. Jebele na liupa. Na likuwa tene nebo na kajota. Chidorika jebele iyo. Narafura mapo nebo ya bachawa. Nga watambeta nta wala buwela. Wala buwela. Ati itanta yelo. Zayanu mabibi. Ati itanta yelo. Zayanu mabibi. Nanti ushati shinga chidorika. Ati 20 kwa ya chafeba pulata. Akonisha la chafwa festika.
Blaka.
Nentanchi kwa
shati chika. The typical said, you know. Ha. So badri. Yeah, these people. Me who do step on the launch and expect the Blaka to have dinner with the lion. Ha.
Itanta yelo. Kuchimona ine mani chiza yelo. Chandi rangi za vivelo. Charanga sandi wale make velo. Abutike na mwana wanga velo. Lole, waka kone mumu follow. Kuni dosa dosa kama ntie follow. Jakini ni kumate potolo.
Ya ufinye kuse kumate potolo. Manje kuni dosa dosa kwa koni. Kwa chikwela langana ni pawani. Hello dine serebu ufuno ni sevani. Mami, that's long number. Ndaguona.
Ati itanta yelo. Zayanu mabibu. Ati itanta yelo. Zayanu mabibi. Nanti kushati shinga chidorika. Ati 20 kwa chafeba kulata. Aponisha la chakwa festika. Nentanchi kusha chitika. Walaba hala fuego na matamu. Ukute makofu fuego chidorika. Paruchero na pene fechaba. Chelele ala nebo kuni dorika. Nanti sangile nebo na gai. Natebele kwena yo. Washuke nebo na dupa. Chakwe wafati nebo na dimala.
We are Kabumba, DJ Show, Blackaface, Wapya Waisa. For the Zambian ladies, Landua Mushe, Balangize Beauty, Landua Ipo wa Sheki Nerebwete. Ufwa, me out of this piece.
Me salute to all the DJs across the nation. So Badri Badri Jory Vipandi is your one. This one straight out from JS Music, you know.
JS Music Production.
Batman a bad man, it's a bad scene. Only deep on the mix that you know that's hotter than the fireman.